impumelelo ayikho lula. Bangivala amehlo ngibona ikusasa lami. Banika imbali abaphambi kwakho. Ngidingulwazi le ndlela iyahlaba. Ngidingulwazi such a good feeling. Ain't no matter how we get. With a man, I'm faveli spuzo lap, and I'm in the piece of stress. I'm not malice for me. He's a bonamate. Gama piano. Umangizu Cristiano. Gama piano. Ungangibiza Cristiano. Ngamapiano. Ngamapiano. Uchayva nabobani uchayva kanje. Uchayva nabobani uchayva kanje. Uchayva nabobani. Isitayi sakho siyasithanda. Angazi ngithini le ndaba. Uchayva nabobani uchayva kanje. Ngamapiano. Uchayva nabobani uchayva kanje. Ungihlephuleli singo mina ngibonga unosi nomisina. Ubuhle bungaka nuvela phinaka. Uthando lungaka nuvela phinaka.
Ungatsiki.